Ulola wenu mutima kupu 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 Ngambo wa urugo mwigolo 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 Nimo EM can't touch amisha kuni Nimo EM can't touch parangu levyo ma Uyange na iwe manyama tapta Kubukiata kubwine nyumbake kihungu Kukunzambai nini wakusinga No umma takulazere Ayaya Kutekeleza umutima Kurota ebyo miroto Niwe, niwe, musana kwange Niwe Kakakuwa kuikira niza Umtila kwa simile Tau hara kamba na uwa Engonzi tivazi kakakuwa kuikira niza Hara kasemile Newe ni kukoza Engonzi tivazi kakakuwa kuikira niza Umtila kwa simile Tau hara kamba na uwa Engonzi tivazi kakakuwa kuikira niza Kula kasemire Nawe ni kukoza Kabanche wangi 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 Niwa isano mwezi Kama tinkwenda Nkarola iwe nkasinga iwe nkagonza iwe Nkwato tantaisa utantaisa Wadi wangi wakwesomba Baitu tinkwenda Maka ikinga Wande kama njene nyondo Wangane vyoma Chititititititaisa Mkwasie Engonzi tibazi kakakuwa kuikira niza Umtima kwa simile Tohara kamba na uwa Engonzi tibazi kakakuwa kuikira niza Kora kasebile Newe ni kukoza Kinga,